kambe so buya. Uyazi money money gonke gamba gase. Zoshola bonke labantwana na boss base. Bathi ndoti ndota ngokuthi nemali. Wena uhlezi ulele endlini uphele imali. Vuka ndoda sabe sophanda lo msebenzi. Elithi vuka uyophanda nawe. Kathi siwe inja manje. Abantu bayohlezi bakhulu. Shaye ngathi awuze uvele ubheke phambili. Ngoba uhambo lakho laziwa ngophezulu. Sekuseduze manje. Daluzokubona nawe. Abantu bayohlezi bakhulu. Shaye ngathi awuze uvele ubheke phambili. Ngoba uhambo lakho laziwa ngophezulu. Sekuseduze manje. Ndoda ngokuthi nemali. Wena uhlezi ulele endlini uphele imali. Vuka ndoda sabe sophanda lo msebenzi. You know we all chain them streets for the big bands. Wake up and tell yourself I care, you can get there. Kudala dolobha ndutela umdala kublese. Umzinde mazolela intwana yami sobange. Deep down in the city I can show you I got big plans. I spec in my city they can tell you I'm the big man. A big man not big plans, that's the king man. Ndoda ngokuthi nemali. Wena uhlezi ulele endlini uphele imali. Vuka ndoda sabe sophanda lo msebenzi. Engithi vuka uyophanda nawe. Kathi siwe inja manje.